my beat. Omutima gwange sikagali kachenja akukugulira spare nga ononeze. Oh no, kasubira obitegeera bye nkugamba tebukyata newetanga nga tenkwesize. N'omutima nkuwadde baby gyolageyo bobanji abansinga figanirangi naye kimanye gyendi situdde nayira omake it fit. Eno nkusabira birungi oye yakutonda mube kumpi. I know that we got unfinished business mubuli mbeera tewekyusanga mukwano kuba nakukwasa obwesigwa.
Kabajje bameka abalina benzi ne kalina mukwano guma tonji wanga kubandifa nkusaba nesiga. Yeah, kubanga nange nakwesiga baby
nkusaba nesiga. Kubanga nange nakwesiga baby.
Ensonga erye mwenu myomutwe yenza okuvayo nga wekubye atenga zensaze wonkulindirire kyoba omanya ndi mutambuze n'ebikemo kukubo lye nkutte tebyewalika. But for you baby siitike njafuba nkulinde yade gwolowooza nkulimbye. At least for once nesigako mukwano
mubuli mbeera ewekyusanga mukwano kuba nakukwasa obwesigwa.
Kabajje bameka abalina benzi ne kalina mukwano guma tonji wanga kubandika.
Saba kutwale nirinde akukumira kuyambe fideide baby yegara natompoze ere birala kambitawe ngume.
Nange saba kukume mirembe unsabire nonfunera fideide enjo yugara natompoze elama sabe kanga chawe nkule. Yeah,
mubuli mbeera ewekyusanga mukwano kuba nakukwasa obwesigwa.
Kabajje bameka abalina benzi ne kalina mukwano guma tonji wanga kubandifa nkusaba nesiga. Yeah, kubanga nange nakwesiga baby
nkusaba nesiga. Kubanga nange nakwesiga baby.